Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. Oh mama, mama, mama. I could never ask for more, mama, amor. Now I hear you, mama. I could never ask for more, mama, amor. Now I hear you, mama. And there is no day in a bit of mama. Najua kuna wale hawana wa mama, sio kupenda kwao. Najua kuna wale hawatanielewa, na sio kupenda kwao. Ile nyuma fadha ya kumalizia, ni kumalizie mama. Ile nyuma fadha ya kumalizia, ni kumalizie mama. Ile jeni madhe uliyopachawa, ni kumalizie mama. Na ile nguo ni tamani ya jirani, ni kununulie mama. Mama, na nilipokosa chakula mama, ulitafuta kidogo. Mwalani, just tell me, Mama, I got you.